Hey, yo, Metro, Sukar.
Uptown, downtown, mash up killer area. Na idai na iwai, ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbichi, ni visa, ala. Sikiza kabaya kichatisha, ala.
Lika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe kama miracles of Jesus. John Minor, theka theka, massive. Kamzozo, kazoze, matawini, ogani. Na kwani form ni kiani, kasichana ni mrembo flani. Aga seti zizani. Zuka unipati, pura diskosi yani. Predator inosha taxi, rasa napiga mbati. Tishoto jani kaki, stenje misilali. Njegia nataka ngapi, mesemo liona wapi. Sungoja na kamstahi, na stenje misilali. Njegia nataka ngapi, mesemo liona wapi. Sungoja na kamstahi. So basi digi dikla, bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Dikla, bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Yeah, hey, this 40-40 unaimana, mini dem nina julia takupona. Chrome jean, after shots, ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey, Miss Fatty Fatty, una ni murder. Mini dem, nina chali ata kupona. Chrome jean, after shots, ni kuchoma.
Big Bob,
ani kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za e-switch. Mponi body shati bagi ndani G-string. Jana achieng, leo kwambo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu baby. Malika ni fisa, fika ma ibe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi, buda siezizi ya cha inje. Uko only fans, unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi, siezi panda yoni lori. More money, more problems, uwangango. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Ye upenda ni kivaa vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Inama kiasi wesi dem shy. Na ni makali wacha stories are polite. Cheki inasonga left na right. Besisi uirushe left to right. Kana toa form show to both sides. City girl anawaka kitu bright. Stenje misilali. Njegia nataka ngapi. Ulisema uliniona wapi. Siungoja na kamstahi. So basi digi dikla. Bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Dikla, bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu bitch toka juu hadi chini. Yeah.